Nungsi Wanda. Let's go.
VMP.
Kukomera mba turufu sogarasa, wachimba chumfu nani chora. Mabisho wa mjini wote kapa, olo jaribu kunipora. Kukomera mba turufu sogarasa, I will always love you, love you. Migera gengera gena morasa, yeah. Basi vimba na mi, uma sweet melody. Kikosa leo tu wangeze bidi. Usijari baby, everything's gonna be alright, yeah. Kwako sioni sisi
Chaiba kwa wangapi wanosema niku achi ili wende wapi. Acha tu niku nganganie kwani shingapi. Ngekuwa malaika ningeomba niwe mbawa. Kila liya shuka chafu nitaomba niwe chawa. Tabaki chumvini ukenda mwezini sisawa. You're my medicine na uma mapenzi nipedawa. Takufanya we cheke cheke na sito kuacha we weke weke. Acha nifanye tu makeke keke. Mfae shela na rusi na kufishe na pete oke. Kwani uhari gani? Mi kwako taabani. Hata nikipata steam na shusha na mjani. Kama kuniroga ni roge na moja kanga. So chewa kuniroga mpaka uende kunganga.
Kukirora you waste, yeah you the best. Give me that, wanna protect. I say east to the west, they know we best. Kako sina same anyway.
What's up?